Government yolekedde okwekuba mu kifuba esazeemu ekirowoozo eky'obutasasula basawo abagezesebwa bayita ba intern doctors ekibadde kitandise okwogeza bannayuganda ebikankana. Gavumenti evuddeko yalangirira nti tejja kuddamu kusasula basawo abagezesebwa ensako yaabwe kuba terina busobozi obwo. Olunaku lw'eggulo akulira oludda olwabula gavumenti mu Palamenti, Joel Ssenyi yategeeza abaka nti abasawo bano bakola omulimu gwa ttendo nnyo eri eggwanga, nti okuggyawo ensako ebadde baweebwa kigenda kunafuya ebyobulamu by'eggwanga. Ssenyi yawabudde gavumenti okukozesa ensimbi zebadde eyambisa okuteeka emikolo gy'eggwanga egyasaziddwamu okuzizza ku nsonga eyo kuba zaali zaayisibwa dda mu mbalirira.
The government is now mooting a policy to cease facilitating medical interns, to cease paying them for the work, the laborious work that they do. That's a bother, because we are going to have a challenge. These medical interns are professionals like anybody else. If they don't have money even for accommodation, if they don't have money for feeding, how shall we expect them to show up?
Kyokka amyuka omukulembeze w'eggwanga Richard Meja Jessica Alupo yasuubizza nti ensonga eyo ekyasobola okugonjoolwa mu kwegendereza era n'etereezebwa ku lw'obulungi bw'eggwanga.
That we as government go and discuss and review the proposal that is now across the media, across the country, and the issue that the leader of opposition has raised on the stopping of the facilitation of interns. It can be reviewed.
Ministre y'ebyobulamu esuubira okuleeta alipoota ennambulukufu eri Paalamenti ku nsonga eyo ey'okusasula basawo abakyagezesebwa.